dajimsafi.com.
In this game called life, I'm a high stakes gambler. Unadharau miguu ya kuku, sindio iliyobeba mboga. Unajiita chief kuka, ugali ujui kusonga. Nipe dili, nipe dili, masela, we on air. Nipe kila biti, uone navyotembea. Mnachokimisi hamkijui mpaka kitapotokea. Marapa haoni mbali, ndo maana nawaonea. Pishi kunichenga na anasa so rahisi. Na nikiamua kwenda, yani siendi kwa masharti. Mfukoni hauna kitu, naitwa baby au shtuki. Wanajifanya wanakupenda kwa ajili ya ulafi wa change. Na moyo wa kutoa na kuzisaka tena. Wazee wa mifumo hata ukiwapa tarudi kukuomba tena. Na usipowapa wakumbuki uliofanyia wema. Wezi sake we kazi na alafu rudia tena. Na kimbiza mwela
macho kwenye pepa na tunapeta kisila. Speedy mwendo kazi na wanga wanafunga tila. Wanga wanafunga tila.
From the ghetto kwenye nyumba ya mikosi. Toka mtani mepigika mpaka leo na ito bosi. Haikuwa rahisi, kuna muda nilihisi na mikosi. Ila bado nkapambana nikafosi. Nakimbiza kila mishe natimiza. Bila kuchoka kwani chini kuna umiza. Wanatamani kitu niache siweze fika. Mina chama goma na kila siku zinaitika. Toka street migo migo adiko chela. Nakimbiza bwela tuatabite kakapela. Big moves, misi na gautani kwenye hela. Na nakubalika na madam, so to my seller. Real nigga, wallace checking na makima. Shakwa style, but I never change my demeanor. Nakimbiza mbwela kila mstali, wezi pima. Nakijimba kila chaka, ujwe disaster kila fina.
Nakimbiza mbwela, acho kwenye pepa na tunapeta kisela. Speedy mwendo kazi na wanga na funga tila. Wanga na funga tila. Nakimbiza mbwela, acho kwenye pepa.
Straight out of flying saucer, lyrically naturally gifted African night stalker, top owner kwenye share ya vina na counts, ziko chele ya pina na hangs, street na mabad monsters, all Sullivan, some mtu wa mitulinga, ila naolewesha kami tungi ba, poetic exhibition bro njo check, nimbagiaji kama Motek, oh yes, rada haini some duma thanks solo, himi seleka o sencholo, nashimika na mababylon kwenye empire, nikikuweka kwenye target uko sembaya. Dele nafua tembo, dele nafua mamba. Nakuwa mwamba na kulewesha kapiwa ganja. Sina utani bwana, ndakupa mikosi. Utajua namba lafi yako scripted bro, vua gamba. Acha kudanganya watoto, uko pua kaka. Mina ndika kopo, takabla ujajua stanza. Dimu nda wazimu koyo ni heshimu dogo. Haufiki zogo, kijibu fiongo na vua pampers. Na levels nasetiwa juu elegantly. Natakiwa kuwa fuku beba trailer this beat. I'm a case study hard case. Shit mad heavy.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dajimsafi.com.